Shapokisa ambas yele likele Malapala mina kwenye van potele Fuko mwezi wa the creator on this When a one life akutaye kuwa pontela bobo
Fona fwa wapile la niwona Fabu shori
Mali muile
Laki fona fwa wapile la niwona
Fabu loi
Hai baba saezi cholo Kwandu vayo labala nitala Hai baba saezi cholo Kwandu vayo labala nitala
Atapile eni lubwani bakenile Kono mulibelele kulifoba kutile Musevezi weneba ezi kiwa kutilwe Fala palabona hakuna ni mukutile Baichangani sahava zivilu bale muwile Kulikibwa na mwamulo imaba shupile Ambasi ya kifona foba pile la Bale kile ni kata chifabu hule Mgoto bene wana bai kutuwa hande Kulilatela alfes makandi Fuku mwaisiba the creator on this When a one life kuno bacheza nga makandi
Wana foba pile la niwana Fabu shori
Unafawa pile
Unafawa pile la niwana
Nini fabu loia
Hai baba saezi cholo Kwandu vayo labala nitala Hai baba saezi cholo Kwandu vayo labala nitala Unafawa pile la niwana Wafabu ole Fona fwa pile la niwana Wafaka business Hai baba saezi cholo Kwandu vayo labala nitala Hai baba saezi cholo Kwandu vayo labala nitala
Jaji Kwa mfali pasi vana nilitundulo Wapila hande awas kafita kwa skolo Haiba wana aluliveza mtulo Uwa life ya zuba andeza upilo Magini mangi esku nani fapilela Jole niwe na usike wa ikalelwa Kaba kupalelwa Wenda sutelela Wena kupelela Usika palela Kakule lifas palo na keli halifa Wena talifa Upilo kalisa Kakule mole moto saa itosa Blue fire Geni nyonye Light
edge Ponda kwa wapile la niwana Fabu shori Nakifona kwa wapile la niwana Fabu loi Hai baba saezi cholo Kwandu vayo labala nitala Hai baba saezi cholo Kwandu vayo labala nitala Fona kwa wapile la niwana Fabu loi Fona kwa wapile la niwana Faka business Hai baba saezi cholo Kwandu vayo labala nitala Hai baba saezi cholo Kwandu vayo labala nitala
The creator KKT Flavor
On the beach
Nivulela cholo kaza upilo waluna Nitolo kachala kaza upilo walifasile Baba mula pila kamuloi Baba mukabu shori Baba mukabu ule Baba mumane kimkabu naka
One life is a sister tamatizi Mako freji kumayati Ike fasuka Frika waya Kailo roti Sama kwa teni ya kuhata Ave na buwana ushule Iyo bosi wa mambo Ave na ehati Sunday. Avec la KG Flavor, les Blue Fire. Smoking, I see you. We are team.
Downloaded from castlemusicblog.com.